Mami Muka, Vuma Vuma,
Na Sugar Boy,
You're the king of beats.
Aotin na ola, Ilizani na fika kumbe mina dodea. Gifti nilipewa, ulicho nifanyia. Pamela, 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 Mungu anakona. Jua Mungu anakona. You talk to me, I do the love. Mapenzi ya nje na ndani sikujua baridi ya joto. Lakini ulivonike, nikakuvalide, valide. Kukupata wangu wa ndani leo na nikite samfote. Kipofu umeniacha njiani.
Toto tumbo fati fati, kiuno laini sweetie sweetie. Kifua kizuri ya kematiti, shepu lake kama Bugatti. Bugatti, kati kati, ona leo umeniacha kati. Kilema mimi sina magongo, umea beki yote malengo.
Ntema wane wanjaka, inalo onda Pamela. Nalo manyanga ojikai, nalo opata uyokia ube mwana.
Holy God, you can judge.
Pamela, Pamela, Pamela. Meridhia ulichofanya, tokuja kusa ulicho nitendea.
Holy God, you can judge.
Holy God, you can judge.
Ja, 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 ja.
Kafanyia ushenzi, akili imekufa ganzi. Masikini anaka penzi, anapendwa na mama mzazi. Umenifilisisha mshenzi. Mwili wangu wabisikuti, unalowesha na machozi. Moyo wangu wa makuti, unawasha na presha. Tama itakukosti, ongera kunifanya chizi. Yude skarioti, nini nisiku kuonyesha.
Nilikupa vingi na vingine, ukapenda wengi na wengine. Wewe walokosa ee wane, au nimebadilika pengine. Vingi na vingine, ukapenda wengi na wengine. Wewe walokosa ee wane, au nimebadilika pengine.
Tema wane wanjaka, inaloona Pamela. Shalo manyanga onjikaini, inaloopata oyokia obe mwana. Oh Pamela, 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 Pamela. Naridhia ulichofanya, sito kuja kusaha ulicho nitendea.
Holy God, you can judge.
Holy God, you can judge.
Ja, 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 ja.
Holy God, you can judge.
Holy God, you can judge.